This is James and me.
Diamond. Chirendo, ngope ya chirendo, oh, kafungo ka chirendo, ungo huona iweyo, wala iwako kamoyo, sindi ngapite kwinaso, ama inatera pano, maone gedwe ya, buba nuba cha, luba ibe winaso, kaningo kala ya, buwa jenga maro, zala velo, ningo kumbira mwana wanga utambale ndiwe. Chita sake atafane ndiwe
atafane
ndiwe ungo kala wanga
wanga wanga
iti kukonda ndeka
wanga wanga
iwe ungo kala wanga
wanga wanga
inendi iti kukwira ndeka
wanga wanga
ulikose ndirondo
no
mizimu yanga pambuyo katango chita ndikono
kondo
Zakubandula, ineyo siga badinyo Vale wanga siro nado, niko chikondi sifudu bolo Sininga kuyende jomba Goma usajite manda, ina chikondi nditipeka Iwe kazo kongola, sufunika uti kumudwa Pano ndingo diki ya mana wanga uzambale ndiwe Kope ya kezo chita zake ya tafane
Iwe
ungo kala wanga
Wanga, wanga
Iti kukonda ndeka
Wanga, wanga
Iwe ungo kala wanga
Wanga, wanga
Inendi iti kukwira ndeka
Wanga, wanga
Yanga chonde, adani yanga chonde, asinzanga chonde chonde, usandi sokoneze, inde titagu majeza, kumandi zisa malaga banjaga, poti ya kanditawa, inuyo mutandisega,
ungo kala wanga.